mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro bya genekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu muri 2019. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kubatwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika mutwumva kandi no kurubuga rwa internet muciye kuri wezi itatu, akaburungu radio yacu vewa, akaburungu com, no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kano gatondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazu. Mutiswa bategura iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u Rwanda, havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe FDI Inkingi Anselme Mutuyimana bitaramenyekana icaruteye. Abavukanyi banyakwigendera babwiye umenyeshamakuru wacu Kigali Eric Bagiruwusa ko ikiziga cya Mutuyimana bagisanze mu ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro ejo kwa gatandatu mu gitondo.
Kumurongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Umurambo we ngo bawusanze ku ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Abavandimwe be babwiye Ijwi rya Amerika ko bamenye amakuru y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Navuganye na Bwana Augustin tubana mbazi mukuru wa nyakwigendera, mbanza kumubaza uko bamenye iby'urwo rupfu.
Batwakuye mu gitondo batubwira ko babonye umurambo wunguje Mutuyimana Serine mu ishyamba kuri kaburimbo ahitwa Mundeko. Ubu rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwacu.
Muhageze?
Tuhageze twasanze ariwo. Ubwo noneho abapolisi na IPG bakora umusare angete ibyo babonye batwereza kuri.
Umurambo wagaragara gute?
Wagaragaraga mbese ko ushobora kuba bamuhoteje no kumuniga mbese kumuniga aho twawusanze urambitse twasanze ugaramye gutyo ndabikomere amaso ye yatutse mu kanwa mbese gusa ntakindi.
Kugeza ubu muri hehe?
Ubu turi mu bitaro Gisenyi. Ni tije watubwiye ngo tufite ari Gisenyi na ezegitifu w'umurenge.
Nuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwisha niba ariko mbyumva?
Bagiye gusuzuma icyamwisha.
Aho ni mu wuhe murenge?
Aho uwo muntu yaguye.
Yego.
Uwo muntu yaguye mu murenge wa Kigeyo, akagari ka Nyagahinika, umudugudu wa Neko.
Uri umukuru w'umudugudu, hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo?
Oya, nta abantu bari bafitanye ikibazo, ndabo rwose.
Mwari mufite amakuru se ko hari abasura?
Twari dufite amakuru ko hari abasura. Uwo munsi yaragereraho mu rugo ni nabwo bahise bamwica.
Aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite?
Aza yirenda message kwa gatatu kwa kane abwira ko ari bugiye iwacu nimugoroba kwa gatatu. Ahari magambo twavuganye si message yambaye.
Twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB duhamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo. Bwana Anselme Mutuyimana apfuye yari afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Ubwo Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka FDI Inkingi, yafungurwaga yasanze Mutuyimana amaze ukwezi hanze. Uwari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi mu Rwanda Anselme Mutuyimana yiyongereye ku wundi mu Rwanda shyaka w'ishyaka FDI Inkingi naye mu 2017. Umurambo we bawusanze mu karere ka Bugesera. Ishyaka FDI Inkingi naryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwana shyaka waryo, ariko Madame Victoire Ingabire yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza. Yavuze ko Mutuyimana yari yavuye i Kigali ejo kuwa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru ngo yahagaragaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu.
Tukiri mu Rwanda, ejo kwa gatandatu haratangwe ku nshuro ya 16 umwiherero w'abayobozi bakuru. Perezida Paul Kagame mu byo yibanze ko harimwo imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda. mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeze nino nkuru.
Perezida Kagame ko yatangiza bumwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ugiye kuba ku nshuro ya 16 igabiro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yavuze ko yakunze kutavuga cyane ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda kuko yabirekeye abandi. Mukuru w'igihugu yatangarije abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ko ariko agiye kubamenera amabanga ku muzi w'iki kibazo. Mukuru w'igihugu yavuze ko iki kibazo atari icy'uyu munsi. Perezida Kagame yasobanuriye abitabiriye umwiherero igihe gitotsi kiri hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda kimaze. Yagarutse ku mwanditsi witwa Gerard Prinier wakunze kugaragara avuga n'ab'u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo mu gitabo yise From Genocide to Continental War. Muri iki gitabo Perezida Kagame yasobanuye ko uyu mwanditsi yavuze uburyo yahuye na Sepetu Ndashonga uyu yigeze kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida Kagame yavuze ko uyu mwanditsi yemeza uburyo yahuye na Sepetu Ndashonga mu 1998 hamwe n'abasirikare bakuru b'Abanyauganda bakaganira ku buryo Ndashonga yahabwa imbaraga zose harimo n'iza gisirikare akabasha gukura ku butegetsi RPF na Kagame mu Rwanda. Perezida Kagame ati murumva ko ibi bimaze igihe.
Impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo nerekane uruhererekane rw'uko ibintu byagenze mu myaka 20 ishize, aho mu gihe twari hano tugerageza gushaka ukuntu ibintu byakomeza, ibyo bibazo nibyo bihora bigaruka. Mu by'ukuri Sepetu Ndashonga yapfuye kubera ko yarenze umurongo. Nta byinshi mfite kubivugaho ariko sinanabisabira imbabazi.
Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibikorerwa ku mupaka w'u Rwanda na Uganda muri iki gihe byo gusana umupaka wa Gatuna bidafite aho bihuriye n'ibibazo u Rwanda rufitanye n'igihugu cya Uganda. Perezida Kagame yagarutse ku Banyarwanda bajya muri Uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare, abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyaha bashinjwa. Yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaze ubushake bwo kubikemura. Yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za 90 witwa René Rutagungira n'abandi nkawe. Ati byarene ni ikintu naganiriye na perezida wa Uganda ariko ntacyakozwe. Perezida Kagame yavuze ko abantu ba RNC umutwe urwanya leta y'u Rwanda uyobowe na Kayumba Nyamwasa ko bahawe ububasha bwo gukora muri Uganda.
RNC bakorana na security services zo muri Uganda baravuga ngo aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe patrovers mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu. Kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of Rwanda. Uwo mwanya baba foreminze charge against them barabafata. Government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kurikurutinga abantu niko yagiye niko bamufashe.
Umukuru w'u Rwanda kandi yanavuze ku mikoranire ya Uganda n'umunyemari Rujugira y'abatwa Tiberi. Perezida Kagame yasobanuriye uburyo yagaragarije Perezida Museveni uburyo imikoranire ya Uganda na Rujugiro utera inkunga ya RNC bibangamiye u Rwanda. Perezida Museveni akamubwira ko atamuzi. Perezida Kagame yasobanuye ko Museveni yamusubije ngo namwe Abanyarwanda mukeneye kumenya gutandukanya politike na business. Perezida Kagame yerekanye ko hari ubwo business na politike bidatandukanywa.
Business and politics have no dividing line.
Ubucuruzi na politike ntibigira umurongo ubigabanya. Niba hari umuntu w'amafaranga umutwe cyangwa imitwe ihungabanya ikindi gihugu, nibwira ko ari ubucuruzi busanzwe. Nibwo se?
Ni ku nshuro ya 16 abayobozi bakuru bahuriye mu mwiherero ahavugirwa ibibazo bikuru biba byugarije igihugu. Uyu mwiherero watangijwe kuri uyu wa gatandatu uzasozwa tariki ya 12 ukwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru yo mu karere badushikirije. Mukanyi sase tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ndibasuhuza kandi mbaha ikaze ndirikora umuziranenge. Gusa uyu munsi nisibye nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye
Jean Aime Mpawenayo.
Aime, ikaze muri studio.
Urakoze cyane Nicole.
Naho Roger Nigena ahagarariye ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma.
Buri kimwe cyo nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana, tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Turebera hamwe icy'amategeko bivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe bifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko. Tubibutsa ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushinga urugo bafite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo.
Eme, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosora imishinga neza yo kuzarwubaka, maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza.
Aho ngo bijya bibaho, ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka, ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira.
Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu, twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato. Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye, aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira, aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo, ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibingibi bibayeho. Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranye. Gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe. Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe. Ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none.
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basanyije mugenzi wacu Itimana David. Isura mutukunze umuntu ababyeyi bakamwanga wakora iki?
Iyo ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo, sibyo? Gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba cya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri, kuganira ukuri ku bintu byose by'u Rwanda. Cya kabiri ni ukugirirana icyizere.
Aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo. Bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo.
Ukunda umukobwa umukunda byanya byo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza, ntabwo kubwanje ababyeyi bantanya nawe cyangwa bambuza kubana nawe.
Icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunda kuyonje kubana nawe, n'ababyeyi banjye sinabareka. Rero hagati aho biragoye, nta shuba afite aho ngapfa. Rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we, ariko njye bimbayeho no comment. Ati nawe namura na nahamwe kuko bose ndabakeneyeho nagumbamo hagati, mbese naba nkayanga timenye buri cyo hijya nahireka.
Yewe kubyiyumvira byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi, kuko ababyeyi ntabwo baba guhitiramo uwo muzabana, ni wowe ugomba kwihitiramo ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana.
Yewe rwose pe na musango musore, kuko mba mukunze turatwarakundanye, kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda, bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana, bigahora ari intambara mu rugo.
Ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye. Turi muri sare n'indimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanurira abaje gusezerana amategeko mbonezamubano. Nyuma y'uko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu, umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Yewe Munezero Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiransengimana Florence umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Nyiransengimana Florence, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
Umuhango ukurikiraho no gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Yewe kanyisige Nathan, umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa Kagarama, maze kuri masezerano ya Munezero Emmanuel na Nyasegimana Florence, bagira imbirangi mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemerewe kubashyingira nk'uko amategeko abiteganya.
Aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Iba proseduri ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Nibaze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga. Tukabigisha uko bigenda n'ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza. Iyo baza kubuza uburenganzira bwo kwihitiramo, bansubiza muri aya magambo.
Urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Gute, tugirwa uburenganzira bagomba guharanira.
Ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo ari we bazabana nawe. Ni njye mba nzabana nawe, rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire wowe
nawe. Nawe gushyiraho ingufu zanjye tukabana.
Wari gushyiraho ingufu zawe mukabana. Nta kindi wumva uri gukora.
Nta kindi. Kubasobanurira nk'ababyeyi banjye, nagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze. Babyanga rero nkatwe tugahitamo amahitamo yacu.
Ese ubundi ni iki cyaguteye wowe gukunda Furanse?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura.
Mbe ngira ngo umaze kubyumvira, bamwe baragira bati rwose njyewe nagumamo hagati, mbese nta mahitamo, sinzi icyo nakora. Abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye, ni njye uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubashimire kubw'iyi nkuru. Ese wowe udukurikiye, biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese ibyo aba byarakubayeho, wabyitwayemo ute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze, reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga, nyamara agaharanira uburenganzira bwe, ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampabona shaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda, nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka 4 bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho, kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi, by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu.
Ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo, bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo.
No kujya muri bene wacu mvaga bimbo imbere imbogamizi kumvuga n'ikintu mu by'uko n'abasuzuguye hakubyara atinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha we Mukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo, baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe, mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe, umufasha we Mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangira inama z'ubuzima busanzwe, ko nkifuza n'uko yambera umugabo, kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga, twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo.
Ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyiza Niyonzima cy'uko adakwiye gucika intege.
Ko nagaruka andi ruhande buri gihe nta mubyeyi akambwira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana, ariko nubutabyishyiramwo tuzabana, kandi nkumva yuko nangabona ko nkunda, kandi nangabona ko sigiki.
Bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza
niyo tageraga ibibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha narasezeranye ntigeze baza haje mushiki wanjye umwe mu bashiki wanjye bagera kuri barindwi kuri wanjye twavukanaga ntiyaje mama wambyaye nawe narize kujya kumuzana
niyo nzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura nyamara bizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we ati buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda
uburenganzira bwa muntu ari ukwishyira ukizana
tuzamugenga mufitanye abana bangahe
dufitanye abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri
Niyonzima Kasimu reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuri ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu
Turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu bityo reka tunyarukire mu karere ka Huye twumve icyo umunsi w'amategeko waganiye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya
Turi kumwe na Metri wa Umuremyi Ngelberi ugiye kudusobanura icyitegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo umuzabana. Metri tubahaye ikaze.
Murakoze icy'amategeko ateganya cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa kuko uko guhitamo niko kuhera kurema umuryango kandi umuryango akaba ariryo shingiro ry'ubuzima ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda kaburengerwa na leta
ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiye cyangwa bwahonyowe hakorwa iki wahura n'iki kibazo iragana nde kugira ngo afashwe
iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye nda nuko abaje batabyishimye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje harafata icyemezo cyo kubana nubwo abaje batabashyigikiye icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya kuza kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo ubwo burenganzira bwe arabubujijwe ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano rihari kandi itegeko ribiteganya icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko
Metri tugana ku musozo ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu
uburenganzira bwa muntu itegeko birahura kuko uburenganzira bwa muntu buvuga mu itegeko nshinga ingingo ya 17 iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa no mu mategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara tukumva rero bihura cyane kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko ariko bwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko
Uwo yari Angre Berry umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka arakoze cyane kudusangiza byinshi kucyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana turabashimiye cyane rero kubw'inkuru ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenzutse ese byaba byarakubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzuwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook Instagram cyangwa Twitter nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe Never stop. ni kuri radio y'u Rwanda America ijana na kenje bitatu FM ukomeje gukurikira ikiganiro ejo nongiye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezeho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe Kristela arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo kubwo ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho
reka nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
bagenzi banjye barakoze ku mikaze rero bakunze ikiganiro nk'uko maze kubimenyera muri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire kuri Sibomana Fodisi uherereye mu Ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza Ivone uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiye kwitabwaho tunashakira n'ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubaye inshingano zabo ku bana kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho Munyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu muryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi hari Jonzu uherereye Muganza mu karere ka Gisagara ndetse na Elezeri Sibo Munyemyi mu mujyi wa Kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko Leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafasha gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze kubiringira Imana Jean Claude de Urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishyura ejo hazaza bakangiri ubu ni inshuti Jean de Dieu ndetse n'ufite nimero yirwa n'9 2 8 ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku misozo Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu ikigeza gatera nzamba nyamara kuri we ngasanga ikimurwa ryacyo ari ubwo butaza abo bana kuko nabo babyivugira atahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhuye ati igikuri nuko babivana mu mfuko bakabishyira mu nzira ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muhereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda muhawe ikaze mu gusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2883 2 ndasubiramo 0728 2883 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka minira aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yarumije ubutumwa bwinshi ibintu bishimishije muteganyirijwe gira mwabanye nari kwitera ubikeza
arakoze cyane kandi nongere nshimire umwe utajya usiba kugusangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenzutse ese ibyo byarakubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2882 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter no kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Ngira ngo Nicole ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo ni mutwemerere tubibutse ko itanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo byamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yabo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere
reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro ejo na akagaruka nge ubasezera nari Nicole Muziranenge na mugenzi wanje
Jean Aimé Mahabanayo
naho Roger Nigena ahagarika ikiganiro nkuko bisanzwe na Crispe Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Byene nahazwe mwari mwazindukanye ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu bayi no mu vyanyu. Yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dutangira